sijapata niko free sasa, niko free sasa ndo na review sasa. Kama alitenda kwangu, kwako atatenda pia. Yeah, maisha yako mpatie, mambo takubadilishia. Yeah, kama kiukweli anapenda, muziza na ishara yanatenda. Chochote utakacho anavyo sana, atakupa yeye, atakupa baba. Mambo yake sambamba, trust in the Lord, live by the word, but you're zuka ni mambo yake.